omwani sumkula minisa yensanga zeyulamu dana atuina tegeze zanti chenya mizanti ataba zada wa mbalu wazanti kukula kwa atabantu bakulu boka gacheta gisao kongela kusomesa abantu kuchiba kumbira nga intufu nga bweri atuina tegeze zanti uto kidogo alero nga abane kumi satu waka zuba mtu wa decha kukulu omwaka beru mkaga wukavu cha kutandika bino yabyogere mukisimbule misinde jatekatekele Uganda Cancer Institute ja Childhood Cancer Color Run olwo kumanyisa abantu kukokolo kwa soko sone ensimbi ezo kuyamba abaana abasuliddwa mu kirwadde kya kokolo kufuna eddagala bamaleyo obujjanjabe. Dr. Victoria Walusansa amyuka akwira ekifo ky'obujjanjabi bwa mukokolo ku Uganda Cancer Institute ategeezezza nti balwana okulaba ng'amalawo okusomoza okulemesa abaana mu bitundu wakati wana na atano abatamalayo bujjanjabi omuli ebbula ery'ensimbi ez'entambula awo okusula nga baze ku Uganda Cancer Institute emmere n'ebirala. Ani Juko amyuka akwira ekitongole ekinnakyewa kitakabanyira okulwanyisa kookolo mu baana ki Uganda Child Cancer Foundation agamba nti bwina aliwalaga nti abaana 15,000 be bazulwamu kookolo buli mwaka naye ku bo 10,000 lwokka be butera okujja okufuna eddagala n'okulimalayo.
Naye kweza 15,000 ubanga 10,000 olutuuka wano ku Cancer Institute mulako abasigadde basigalayo mu byalo ne bafirayo ekyokubiri naba babaze tebamalaako bujjanjabi. Obujjanjabi bwa kansa tebuwona nti malaria wiiki emu abawoni bakujjanjabira okumala emyezi kakati omuzadde we bwaba ava wala okuva mu Kampala alemererwa abalala bajja naye bwe babawa chemotherapy oyo olwe eddagala okubanga lirina amaanyi mangi tebakyafuna byandya birungi era nabo batufaako kyogolaba nti ku buli baana 10 abafunye kookolo mu Uganda abaana 7 bafa.